Yesi mawniri no sukabe mawniri o nyami o danima o fiji o jangi hunde kala fof kono ko inna ma ade o wonno kono wata yiji dum do ko Allah tigiriji o wonno ala fof miijo bongo wonno de hakkile Yesu wala gofi Yesu ala bakkat o miyare dubi sappo didi Yesi fuddi halde hala Allah hakkunde kilifaji ede nyamo do hakkunde inna ma ade ngandan ko jobe jom gandal en kala nan do ko hali ko kawisa jaggudum sabo mun ko hokkata no Yesu mawnune ne fuddi halde hala Allah mun fof kala o hali sabo mun e batto dum o ari e lesleedi o holliri innema aade no neddo haani wurdude hakkunde o holni be kandam mo ari hakkunde ngurnam makko batte rewbe sukaabe e worbe hankadi non ha goto soklaani hokkude mala onono sadakni Allah baabo jabi bamde sadaka Yesu bi Allah habada nen non warbe fof rewbe fof e sukaabe fof kambe fof e mbawi wofte kugal Allah ngal e tebe dande te mbadi jikki makko e Yesu.